Sénégalais kan ninjama na donc la fasali ton collectif des sinistres des camions brûlés au Mali nous ka mobli batani saba jenina ani nous torola jati walenke la ka binkanina septembre kalot le mugan sambabla ani mugani kelena manila anyema gora kuma ku yire de tara de menyini Sénégalais jamana kunti Macky Sall fe nasona
le 24 mai
le kalot le mugani nani sambabla ani mugani fla jamana kunti Macky Sall yam bismillah anye ningile ya nyefo aye noye mobili batani saba jini newye malidu kukoloka anya jirala kambaka deme nyini wariko tafave ni mkwaina wala jamana kuntiki Macky Sall tunso na kabe milion durudi mobili bakele onkelema ayereye Senegali bisi dofaraka na jini na Senegali kukoloka okama kuba hakilijiki aye deme minganiata uye aka walea kadaka ayere tidayafo mobili bakele minsongo bise milion bise gima jatiki welenke lau yujini kasuro mimbe kake malila ate mobili babu lau nyesirala olasa achena aundi wa nebe hakili njigike asiransi teze ko deme wala nebe wele bila jamana kuntigima atunye ni deme nifu no yeka milion durudi mobili bakele onkelema wa ama foyi suru folo wode ato ama hakili jigi na yaso anyinana akasigikana akakangania walea na yasuru ayi wari dikaba akado kama fuiso wode tunye anga bi la jeng kunye gora kuma koni jamana kuntiki Macky Sall makangania walea don na taula uni kuna foli dila ube nyokonye ke kokura ka hakiliji aya jira fana kuye mali marabaka ula dunia uka mobili batani safa jeni na una jatiki walenke la ufe mali dugu koloka nga uma demensuro ye mfana folo na majara Dakar Vewa Bambara.